kati nebwe mbuka sirina kutya nebwe ngwa manyi nti waliyo anankwatako mbadde ntunula na bubi gana bamubwe bambuza sibaddamu gana balala bambukako bampitako tebanyega wabula kayuteke kiro bwe kakuluma n'obudde tebukya naye bya Katonda yamanyibwa tetenkanya ebintu bye obwo omubulumye nze asimanyi nti buli kyabuti abaseka ne babunirako abanjogerera na bino bibino
sikyakaba obulumi mpunye
atuse nga musawo wange kangalabye
chakala bulumi ponye
una tusenga msao wange
chakala bulumi
buli kasanyo sakali kwono obugumi kiriza no bukankamu omugomvu atapapa buli chimwachi kwa tampola abatuge yatabafako angamba nti baleke banasirika nange bwentyo byebogera sibiwulira angambako bwe mbera mbula ne mubulumi tansulawo ankwatako bwe mbera nnuma angamba sorry sorry amaso ge gali ng'enjuba atunula bulungi amema bwe mankaba nansisira neche negomba ndabira bulabisawo Abanasi